habeenki xalay waxa uu ahaa habeen ay madaxda soo haysay talada xisbiga dimuqraadiga ay jeedinayeen khudbadahoodii ugu muhiimsana uguna dambeeyey munaasabadan oo kale oo ay talada xisbiga ku wareejinayeen madaxda cusub. Joe Biden iyo Barack Obama waxay soo dhaweeyeen Tim Kaine iyo Hillary Clinton, waxayna ka codsadeen taageerayaashooda inay dhabarka u ritaan labada musharax. Khudbad xamaasad ka muuqata waxaa jeediyey madaxweyne ku-xigeenka talada haya Joe Biden, waxaana uu ammaanay qoyska reer Obama oo ku tilmaamay qoys walaal oo kala ah, isagu oo yidhi si weyn ayay labadayada qoys isugu soo dhawaadeen 8 sano ee lasoo dhaafay. Joe Biden waxa uu ammaanay madaxweyne Obama oo ku tilmaamay walaal oo kale.
What President Obama means to this country. He's the embodiment.
Waxa uu yiri Obama waxa uu uga dhigan yahay waddankan waa astaan sharaf, adabeyg iyo shakhsiyad wanaagsan. Waa mid ka mid ah, ayuu yiri, hogaamiyaasha ugu wanaagsan ee na soo maray. Waa nin shakhsiyad wanaagsan leh.
One of the finest presidents we have ever had. That's all. This is a man of character.
Joe Biden waxa uu weerar culus ku qaaday musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo uu ku dooday inuusan u qalmin madaxweynenimada Mareykanka.
No major party nominee in the history of this nation has ever known less.
Waxa uu yiri ma jiro musharax xisbi weyn oo taariikhda waddankan ka aqoon yar ama aan diyaar u ahayn inuu gacanta ku dhigo amniga. Ma dooran karna, ayuu yiri, qof ka faa'iideysta cabsideenna iyo walaac aan ka qabna ISIS iyo argagixisada kale, qof aan waddanka qorshe haba yaraatee u haynin, nin dhabarka u ritay khidada cadowgeena oo ah jirdilka iyo dulqaad la'aanta diineed. Ma nihin, ayuu yiri, dad sidaas oo kale ah waxayna meel uga dhacaysaa qiyamkeenna, waxay faquuqaysaa kuwa aan u baahannahay garabkooda si aan argagixisada ula dagaalanno. Joe Biden waxaa hadalka uga dambeeyey duqii hore magaalada New York oo ah nin maalqabeen ah laguna magacaabo Michael Bloomberg, horena u soo noqday xubin ka tirsan jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba, haatanna lagu yaqaan inuu yahay nin madax bannaan. Waxaana uu ku tilmaamay Donald Trump nin ka been sheegaya waxa dhabta ah ee uu yahay. intaasi kadib waxaa mikrofoonka la wareegay oo lasoo dhaweeyey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuqraadiga Senator Tim Kaine, waxaana ugu horreyn ka mahad celiyey magacaabistiisa.
For every American who wants our country to be a beloved community where people aren't demeaned because of who they are but rather respected for their contributions to this nation.
Waxa uu yidhi, anigoo la hadlaya qof kasta oo Mareykan ah oo doonaya in waddankeen uu noqdo bulsho isjecel oo aan dadka hoos loo dhigin cidda ay yihiin darteed, balse lagu ixtiraamo waxa ay ku biiranayaan waddankeenna, dhammaan inteenna og in mustaqbal ifaya uu yahay kanaynu wada dhisanno, iyo rafiiqayga Hillary Clinton darteed waxaan si xushmad ku jirta u aqbalay magacaabista xisbigaygu ii magacaabeen madaxweyne ku-xigeennimada Mareykanka. Tim Kaine waxaa laga filayay inuu isbara dadweynaha Mareykanka iyo inuu difaaco Hillary Clinton iyo sidoo kale inuu weerar culus ku qaado Donald Trump, intaas oo dhanna waa uu sameeyey.
Folks, Hillary has a passion for kids and families.
Isagoo ka hadlayay Hillary Clinton waxa uu yidhi, waa qof dareen xoogan u qabta caruurta iyo qoysaska wax u qabashadooda. Dhinaca kale, ayuu yiri, Donald Trump naftiisa kaliya ayuu xiisa u qabaa.
Donald Trump has a passion too. It's himself.
Tim Kaine waxa uu hadalla culus oo lafjabina ku tuuray Donald Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorshe haynin oo doonaya inay dadku hadalkiisa kaliya rumaystaan.
Donald Trump. Trump is a guy who promises a lot, but you might have noticed he's got a way of saying the same two words every time he makes it.
Waxa uu yiri, Donald Trump waa nin ballamo badan qaada, haddii aad u fiirsateenna laba erey ayuu mar kasta ku celceliyaa, kuwaasi oo kale ah irumaysta, wax kasta way hagaagayaan irumaysta, gidaar ayaan dhisayaa Mexico ayaana lacagta bixinaysa irumaysta, ISIS waan burburinayaa irumaysta, canshuurtayda waan bixiyey irumaysta. Waxa uu ergooyinka weydiiyey Tim Kaine, ma jiraa qof rumaysan in Donald Trump uu bixiyey canshuurtii xaqa loogu lahaa, waxayna ku jawaabeen maya.
By the way, does anybody in this massive auditorium believe that Donald Trump's been paying his fair share of taxes?
Tim Kaine waxaa hadalka uga dambeeyey madaxweynaha talada haya Barack Obama oo wax ka yar 6 bilood ay ugu harsan tahay xilka. Obama waxay u ahayd fursad uu ku soo bandhigo waxqabadkiisii iyo inuu hoggaanka xisbiga uu ku wareejiyo Hillary Clinton. waxaan markiiba si weyn u difaacay waxqabadka Hillary Clinton. Isagoo ka hadlaya labada musharax ee u tartamaysa jagada madaxweynenimada waxa uu yidhi, waxaa jira musharax keliya oo mustaqbal wanaagsan aaminsan oo nolosheedana u hurtay waxqabad, qofkaasina waa madaxweynaha xiga ee Maraykanka Hillary Clinton. Obama waxa uu sifo ka bixiyey aqoonta u leeyahay Hillary Clinton.
And for four years I had a front row seat to her intelligence, her judgment, and her discipline.
Muddo afar sano ah waxaan fadhiyey kursiga hore, waxaana markhaati ka ahaa caqligeeda, xikmadeeda iyo anshaxeeda. Waxaana rumaysanahay shaqadeeda nadiifta ah oo aysan u samaynin in lagu amaano ama indha ay ku soo jiidato, balse ay ugu soo jirtay inay wax u qabato qof kasta oo u baahan taageero. Marna ma aysan iloobin, ayuu yidhi, cidda ay magacooda ku dagaalamayso oo ah caruurta. Madaxweyne Obama waxa uu Hillary Clinton ku sifeeyey qof khibrad iyo aqoon u leh shaqada oo ka soo shaqeysa aqalka cad, sidoo kalena soo ahayd xogaye arrimo dibadeed, isla markaana ay beesha caalamku ixtiraamaan. Waxaana uu ku sifeeyey jumlado si weyn ay ula dhaceen ergooyinkii shirka fadhiyey.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Waxa uu yiri, nama soo marin qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof ugu khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaato Bill Clinton ama anigaba. Madaxweyne Obama dhinaca kale waxba ulama harin Donald Trump, isagoo si weyn u weeraray go'aan qaadashadiisa.
Because he's up to Putin, praises Saddam Hussein, tells our NATO allies that stood by our side after 9/11 that they have to pay up if they want our protection.
Waxa uu yiri, waxa uu hoosta ka galaa madaxweynaha Ruushka Putin, waxa uu ammaanaa Saddam Hussein, waxa uu saaxiibadeena NATO ayna garab istaagay markii layna soo weeraray September 12-keedii ka doonaya inay lacag bixiyaan haddii ay doonayaan inaan difaacno. Amerika, ayuu yiri, ballanqaadkeedu qiimo gooya ma jiro, waan ka soo baxaynaa waajibaadkeenna, culayskeedana waan qaadaynaa, waana sababta waddan kasta oo dunida ah uu Maraykanka ugu arko waddan xoogan oo la ixtiraamo si ka badan markii aan xilka la wareegay 8 sano ka hor. Madaxweyne Obama waxa uu qirtay in inkastoo ay jireen waxyaabo uu maamulkiisu hantay sida barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Usaama bin Laden, heshiiska caalamiga ee cimilada dunida, iyo soo kabashadii dhaqaalaha Maraykanka, in haddana wax walba aysan sidii la rabay ugu qabsoomin.
My time in this office, it hasn't fixed everything. As much as we've done, there's still so much I want to do. But for all the tough lessons...
Waxa uu yiri, muddadii aan xafiiska hayay wax kasta iima qabsoonin, inkastoo aan wax badan qabannay, haddana wax badan ayaa dhiman oo aan doonayaa inaan qabto. Laakiin kasoo casharada adag ee aan bartay iyo meelaha aan ka hoos maray wixii layga filayey, waxaan u sheegay Hillary Clinton, ayuu yiri, idinkana aan idiin sheegayaa in mar walba niyaddayda aad kor u qaadaan. Waxa uu sheegay ergooyinka shirka fadhiyey in wax kasta oo u qabsoomay si anbaqaadistooda iyo kamera dhalinta kuwa harsan uu uga tegayo Hillary Clinton.
And tonight, I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me.
Waxa uu yiri, caawa, waxaan idinka codsanayaa in wixii aad ii qabateen aad u qabataan Hillary Clinton. Waxaan idinka codsanayaa, ayuu yiri, in sidii aad ii xambaarteen aad u xambaartaan, sababtoo ah idinka ayaan idinka hadlayay 12 sano ka hor markii aan rajadan ka hadlayay. Haatan waxaan diyaar u ahay, ayuu yiri, inaan qoriga ku wareejiyo Hillary Clinton. Doorashadana waxaan idinka codsanayaa, ayuu yiri, inaad igu soo biirtaan oo aad diidaan nacaybka iyo cabsida, aadna niyadda wanaag u sheegtaan oo aad Hillary Clinton u doorataan madaxweynaha Maraykanka. Waxaa haddaba lagu jiraa maalintii ugu dambeysay ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Hillary Clinton ayaana looga fadhiyaa inay jeediso khudbad ka dareen iyo saameyn badan kuwa ay jeediyeen madaxdii ka horreysay ee toddobaadkan ka hadashay shirweynaha. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.